JazzyMidundo.com.
Respect.
Buda zonia ba. Ribitia vika Luke. Luke the Fantastic.
Luke.
Hey. Wow. Yule dada temeke kanda tisha kiuno chake kwa vile mesha maseke Misote puu yake sindoka nivimbia Tia kampe mawa yake soloko sobeiche Toto na mesha yake na nikifili sikabwashe Yote sababu yake na fizia Na usio mbrisu wakatome memtoto ananya Uwenye faranga na mwaja mane minangangania Mbado jasema mbaka seme yake nichomoria sicho kina hende na udisi kunyigine Kama natoka stoki, kama napata spati Kama nakosa skosi, kama nakufasifi Fanya kama nakona mawifi, kila siku lorizo vipi Kula shemu nyumbani afiki Hasicha kwa jibu ni kipi Kosa macho kumona Memoyo kampenda tu Kwa nyuma nifosho na sikijua kama na mtu Ni mtu wa mastare Yeti jiki na wazena Napenda mafedeshe Na finga sitia wale Na mini pomo umo Jini msingiki unu Kinipenda sinipe moyo Ni mbodi ni angeke naro Nilionishe ya cheche Kisha chagwe mwenye wena Kumediki pepe ni muonge ya wanire Hey Nataka ni kupleke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone kwani wendo kubitina kai Soko shashira katai kika teka tai Kafi pinyo ngejai kubitina kai Soko shashira katai kika toka tai Kafi pinyo ngejai hey Kama na uzuri wako, dada uzuri wako Mepitiliza nonanga Ika mama laiko kukwenye kisa na ukicheka Ika kweli mama unani maliza moja mbili Hapo na dara ukweli unaweza so kweli Tunda spati picha ndapo kupata misirali Mano siku kucha uwa na kota kwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyandinya masira wakishua Maisha yangu mimi ya kisira tukwa wili Nakindi nyakinya masera wakishua Maisha yangu Kosa macho kumona Mimoyo kampenda tu Kwa nyuma nifosho na sikijua kama na mtu Ni mtu wa mastare Devi nyingi na wazena Napenda mafetishe Na finga sitia wale Na mini pomo umo Jini msingiki unu Kinipenda sinipe moyo Ni mbodi ni angeke na u Nilionishe ya cheche Kisha chagwe mwenye we Na kume nyingi pepe ni muonge ya wani we Hey Nataka ni kupleke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke nyumbani Ugamone baba Ugamone mama Ugamone nataka ni kupleke ukweni Ugamone baba Ugamone mama Ugamone kwani wendo kubitina kai Soko shashira katai kika teka tai Kaki pinyo gejai kubitina kai Soko shashira katai kika toka tai Kaki pinyo gejai hey Basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Boya cheke tuwa Wagwan
Haya sasa
Sola kundu basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa basi cheza kona jua Hona cheke tuwa kama tuwa Hona cheke tuwa Buda Sonia pa Indo Kush Gang Wala Mbeshi OG Agwan wa Spider Koba Kifea Diaz Baba Nirani ndo Bigi Ashe Baba Kambi Baba Nakata Gwalia Kunya Kegwalia Baba Chimali Nakata Kegwalia Azari wa Moscow Kata Kegwalia Kunya Kegwalia Tuba matumizi makari Kodaki blaka biobi Sama time na msodoka biobi Boska lewa sauro baba Bira kwa sawa na mkwazi wangwe Mwengwere Osa Dogo na kumbukai
Itikila
JazzyMidundo.com